pia les washanare tutimbuwe kama kware crossbeat to nzebe mama nina morale
kama wanipenda mahaba ni yoteshe na kama wanijali basi nisoge vile unawine unafanya nichizike vile unawine unafanya nichizike kama wanipenda mahaba ni yoteshe na kama wanijali basi nisoge vile unawine unafanya nichizike vile unawine unafanya nichizike
Kuja ni kushike kiasi ubambike Bali usisepe Acha maheta tuwa bonge Mrembo niko nawe Mapenzi ya kwako Ipe no sipime Zivampaya Kwa fani mina tisha Mapenzi na itisha Nipe yote basi Songa uwe nami tuishi Kwa raha nikiwa na wewe Kila kitu kipo sawa yeah.
Kama wanipenda mahaba ni yondeshe Na kama wanijali basi nisoge Vile unawainu unafanya nichizike Vile unawainu unafanya nichizike Kama wanipenda mahaba nionjeshe Na kama wanijali basi nisoge Vile unawainu unafanya nichizike Vile unawainu unafanya nichizike
Songo siwe shami napenda unave wine Ruka kwenye dance floor kama utamind Ziva mpaya from the fearless crew Kama unanipenda usitemedu Mahaba nionjeshe na isi manzeve na tiba niwebe Utafanya iondoke hey, Utafanya nibambike
Kama wanipenda mahaba nionjeshe na kama wanijali basi nisoge Vile unawine unafanya nichizike Vile unawine unafanya nichizike Kama wanipenda mahaba nionjeshe na kama wanijali basi nisoge Vile unawine unafanya nichizike Vile unawine unafanya nichizike
Mwana we skiza ni wewe na kuhita Zona usiringe bila we tuninzeve Zipendi mapepe mapenzi we nionyeshe Na kama hiko basi we nionyeshe Mziki na kupa Mini kama fisi na we ni kama pupa Kwako mina kuja na jay Mapenzi utanipa yeah. Mapenzi utanipa
Kama wanipenda mahaba nionyeshe Na kama wanijali basi nisoge Vile unawine unafanya nichizike Vile unawine unafanya nichizike Kama wanipenda mahaba nionyeshe Na kama wanijali basi nisoge Vile unawine unafanya nichizike Vile unawine unafanya nichizike
Kuja nikushike mrembo na usijali bila we nateseka njo uwe nami kwangu na kuitaji njo nikuite hani Mapenzi nionyeshe tamu kama ngizi Nipe na usifiche mapenzi siuwizi hey. Mapenzi siuwizi